Sabato vivala mukama, kubanga binjo kuzama. Bosaba okwesa sulira omutango, echo chinene jene, uba musayi gwa Yesu. Buka, kwekunaza emyoyo, kwekutukuza, yesadaka yesinga. Era kwekumala wokusobya kwange nekunaza, obutaleka lufumiro, naza ntukuza. Musayi gwa Yesu nange njagala mbere mwaba bali bere mu kibuga ku lunaku olw'okuzikira mukama njagala mbere mwaba bali bere mu kibuga ku lunaku luli mukama njagala mbere mwaba bali bere mu kibuga
Yeah.